Bowl.
Never go back, nena mbele kumbele. I live my life to the end. Nakuna te baki hapa milele. I live my life to the end. I go hustle, I go hard, and I go get my money. I thank you, God, sasi jali. Kufika hapa nimepiti ya mengi jiani. Liko toka ni mbali. Me never go back, nena mbele kumbele. I live my life to the end. I could not die back here for me, lady. I live my life to the end. I go hustle, I go hard, and I go get my money. I thank you, God, sasi jali. Kufika hapa nimepitia mengi njiani. Liko toka ni mbali. Nafanya gavitendo maneno siyonge. Let them say si tunatafuta pay. Taratibu ndo mwendo na muda tucheze. Atucheze kazi ni kazi, don't play. Kutoka kwa ukungu wadi kutakata. Kushukuru Mungu kila baraka. Salamu kwa bandugu wakuna matata. Kula bata kula kuku na kile unataka. Kwa nini siwe happy, wamekufa wangapi. Na nani ataye baki, I don't see. Chini kati kati nimetokea wapi. Nobody can stop me, you know me. I'll never ever go back, nenda mbele kwa mbele. I live my life to the end. Hakuna tebaki hapa milele. I live my life to the end. I go hustle, I go hard, and I go get my money. I thank you, God, sasi jali. Kufika hapa nimepitia mengi njiani. Liko toka ni mbali. I never go back, nenda mbele kwa mbele. I live my life till the end. I could not die back hapa milele. I live my life till the end. I go hustle, I go hard, and I go get my money. I thank you, God, sasi jali. Kufika hapa nimepitia mengi njiani.
I see you look at my face, don't I come on and show me. Laba nkufungulia chase so you can really know me. Mepitia vitu nyome kita maisha mtegoni. You aliko usoni na kuna kitu mfukoni. Haters wanna hate my life. Baba God yana bless my life. Somebody wanna take my life. Come buddy wewe, this is my life. Kitaka kunipenda au nichuki. Kitaka kuwa hater au ufagie. Kitaka kunibip au nipigie. Au zibe masikio hata usisikie. Kujua navyo anza kipindi nazichanga. Kuziba njia wanga. Kushuka kupanda. Kuwaza kuwanda. Kwa giza kwa mwanga. Kwa kwa jangwa kwa
Kwa nini siwe happy, wamekufa wangapi. Na nani ataye baki, I don't see. Juu chini katikati nimetokea wapi. Nobody can stop me, you know me.
I'll never ever go back, nenda mbele kwa mbele. I live my life to the end. Hakuna ataye baki hapa milele. I live my life to the end. I go hustle, I go hard, and I go get my money. I thank you, God, sasi jali. Kufika hapa nimepitia mengi njiani. Liko toka ni mbali. Me, I never go back, nenda mbele kwa mbele. I live my life till the end. Hakuna ataye baki hapa milele. I live my life till the end. I go hustle, I go hard, and I go get my money. I thank you, God, sasi jali. Kufika hapa nimepitia mengi njiani. Liko toka ni mbali.
Fresh out from NigerRemix.com.